Masua, masua na bendi nzwa ndenge banyoko linga isima na yo Na kei, oye ba oyo salinga Toboti te mama esali fami esoni O deside masua obosani pete na mosabi Masua nanga mama na zongi poka Masua nanga yeye o baby si mama bikila oh baby see, famille Zambio, la nova nini, soki baboti. Yeyo, yeyo, mau, Zambé limbisango masua, ebilika pasalite, bomane kosakiye, alani bisengo kisasa, gana zongi mboka la keiko salabilanga mama. Mama boya kina kwela, totiki bilanga na mboka, toweli bisengo kisasa, kolata koni ana pasi, omoni bisengo lukaki. Yeah.